Dump me a gin and my whiskey. Kunywa gin ama whiskey. Ladies say hey, ukiwa tipsy ndio nataka chupa moja ama mbili. Kawe ni gazla, chesa ya nini? Kunywa gin ama whiskey. Ladies say hey, ukiwa tipsy ndio nataka chupa moja ama mbili. Kawe ni gazla, chesa ya nini? Kunywa gin ama whiskey. SpongeBob na Staga, tabia zilifanya mtoto wa chama kiona kada. Pia moja handa njugu karanga, bado uko soba tumekunywa tangu jana. Kitenda wili
tega,
kitenda wili
tega.
Glasi yangu ina kinywaji bila chesa, na kunywa nini?
Jinde inaweza
Alafu waiter weka vodoski kwa meza, na sina cash nesa lipa na Mpesa. Ngaleta fine whiskey, ngaleta chesa, ngasema napenda batoto nga. Lala bukla ama kwa lodging. Gin ama whiskey. Ladies say hey, ukiwa tipsy ndio nataka chupa moja ama mbili. Kawe ni gazla, chesa ya nini? Tukunywa gin ama whiskey. Ladies say hey, ukiwa tipsy ndio nataka chupa moja ama mbili. Kawe ni gazla, chesa ya nini? Tukunywa gin ama whiskey.
Okay. Ukiniona nite chairman,
chairman.
Pewa mbili. Ukiniona nite mhesh, pewa mbili. Tunanza polite na mvinyo, tukiteremsha na kamino. Nikilewa miuku wa singo, kunywa pombe tuanze kumingo. Kakuna tumbler tunatumia vikombe. Kuna vikombe tunatumia mikebe. Lazima tulewe, itu nice na tupige makelele. Leo ni kutingika, ni kulewa, leo ni kutingika. Tafuta za uba, usijali mzinga ndanunu. Tunapiga sherehe usiku mzima hadi tuone juu. Niko na swali niulize, niulize. Niko na swali niulize, niulize. Ni nini ukikunywa lazima ukunje sura? Unataka mzinga ama unataka shots?
Tukunywa gin ama whiskey. Ladies say hey, ukiwa tipsy ndio nataka chupa moja ama mbili. Kawe ni gazla, chesa ya nini? Tukunywa gin ama whiskey. Ladies say hey, ukiwa tipsy ndio nataka chupa moja ama mbili. Kawe ni gazla, chesa ya nini?
Tukunywa
gin ama whiskey. I'm a whiskey, yeah.
Hey, Vince, you killed this one.